talent and ability can take you to the top of the mountain. Lakini the moment you mess up with your character, everything goes back to zero. Unaanguka chini kabisa.
Natembea sehemu nyingi na kutana watu wengi wananipa ushauri mwingi 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 blah blah blah. Mbona move hivi, mbona sijua force king, mbona sijua change hiki blah blah. Fanya collab na flani blah blah. Ule wimbo sijui ungemweka flani blah blah. Flani flani sijui hawezi fani, flani sijui hamjui flani, flani sijui uko kama flani blah blah. Yo, mchumba naisi nauza bangi, anashanga nimesoma sijatafuta kazi. Na mwambie mistari yangu ni bidhaa, nimelelewa vyema na sasa naelea hii mitaa hii. Mitaa inahisi nauza pakti, nimechoka naunga waya naunga nyangi. Muonekano nje hauonyeshi na kisomo etu baya wakava ndo yaliomo. Mama na wish ni moe tuntu, anasema mesoma na mjua Mungu. Na mwambia tuntu, anadharau ndugu na naona mafanikio ni kupata bwana mzungu. Mama tuntu anasema mimuhuni, anahisi mipogeto na zienzi kunguni. Haamini na shimika kwa kuwenzi utamaduni, na nahisi mziki dhambi kwa hiyo sienda tambinguni. Hajui kwa imani yake ni dao pana, la mchungaji anahisi mimdhambi dharau sana. Na wa overrate watu na sahau kwamba people with common sense mtana outnumbered. Mama nasema na bonga hanielewi, nimezongwa siwezi kutoka na sehemi. Natembea na makaratasi utadhani mkandarasi, sina ganji utahisi nimelogwa na washenzi. Namwambia ujuzi pawa na uhakiki, nimenawa mpaka naenda sawa na wandisi. Wauguzi wanapagawa wakifika imaya hizi, kuona sina dawa utadhani mvuta kaya chizi. Dogo wangu wana doubt minister, na nashangaa kwa nini I don't have a car. Washikaji daily unataka tupige picture au short video intro tukazitundike Insta. Chuki nikiwambia niko busy, hawaamini I have a meetings to attend to. Wanahisi na wadanganya wakauliza kwani life is more than just Instagram and Facebook. Wanasema miki tuko na ruka looks, nishatengwa na milupo la sugeuka nooks. Nilitishwa divifungo sikutupa ujuzu tutoni, sikupewa maputo niliokota books. Sikupendwa na mazoba wa kereketo, nishaibiwa na manyoka na ndomana niko focus. Najua mikataba boga zinavyowateteresha, ndomana uwezi kuona ninapelekeshwa. Nakutana watu wengi wananipa ushauri mwingi 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 blah blah blah. Mbona move hivi, mbona sijua force king, mbona sijua change hiki blah blah. Fanya collab na flani blah blah. Ule wimbo sijui ungemweka flani blah blah. Flani flani sijui hawezi fani, flani sijui hamjui flani, flani sijui uko kama flani blah blah. Always observe my position, my momentum. At the same time that's cynical. I'm electron, I know how to move better. Kundharau ni kuidharau uncertainty principle. Naona wanaibuka wana diaga, wanafoka eti siongele siasa. Sijevuma najua mchezo, ni kwamba najua kukaa nyuma mbele masiara ya kianza. Life is when things happen, so let it be. We learn how to behave from the same sheet. Nina you is a struggle for revolution, and I knew it was time for change, so I changed me. Masihara ni fashion, ukitaji ule. Hata vyo vya jamii vipo ndani mule. Wasanii wanatumia style yangu bure, serikali hainitambui na ushaidi wangu shule. Mitani juu hela haishikiki, nimemaster mpaka school vyema hainishindi. Sina mata tu, natembea kwa miguu wanashangaa. I'm getting too famous for the shit. I'm a big deal, na sawa sawa bwana. Ila industry iko real yao yao sana. Maudhui ni kitu wadau walikacha, na maniga ulisahau kuhusu culture kisa njaa kubwa. Ngekwa wapi bila hip hop? Ngeshika wapi hizo doo bila hip hop? Ngekwa wapi ma presenter wa bov, makundi ya matoz na his afternoon shows bila hip hop? Vile ubishi na kazia, hawaelewi kazi yangu maana dhiki mendandia. Mchumba na mbambia hasa diki nkimwambia, mimi mwana mziki bado anahisi na mtania. Anasema namletea msongo wa mawazo, yetio nimechoka na uo uongo wako. And I hope that we don't show off, go out and hit a club like a normal couple. Kisa sija fix my finances, she won't fix her attitude. Anafungua friji yangu na haja changia kitu, na nataka nimpeleke sama Maribu. Namwambia I have a real life, so sci-fi. Anahisi naishi hanibubu lifestyle. Oh, she wanna dance in a car 40 degrees, she wanna shake her ass in the yacht. Natembea sehemu nyingi na kutana watu wengi wananipa ushauri blah blah. Bona umuvi hivi sijui mbona uforce kinki mbona sijui bla 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 Shauli mungi bla bla I'm out of here.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.